This music blog.co.
CMG. Here we are. Big one for my car.
I turn up.
See me.
Excel. On the mix.
Zambia, we born. Bacha. Make a we belong. Bano. Nachirira ndio mfafe vya mshana lelu Shakwate nenzo na tiyo pari haba pongoyo Tuikaro mkumo pena paka so nikafuirire mwiburewe Teni abu zite na kureza Magero na magaika Bonze mukati kwingi na mbe Ichu Aku Aku
Chenga on kwa charira dum Chumpa tende Kwa kula bama ilo kontoke potute Charori fupa beto kokote potute Nani ne komanda wa miteso na rifuare ntepe Dumba che chenga charira ponda share ntepe Epo charira kushana Mapuresha kunu makushana Ia musana kuria ya ambia pusana Ini dumba cheche dumba cheche Yabaka ina nkeche Nashata mbo kurire ngoma nipaka buche Elonga tao tarara ni goodbye Beto kontoke po venga vena nika Dubai
Nachirira ndeo mfafe vya mshana lelu Shakwate nenzo na tiyo pari haba pongoyo Tuikaro mkumo pena paka so nikafuirire mwiburewe Teni abu zite na kureza Magero na magaika Bonze mukati kwingi na mbe
Ichu Aku Aku
Ichu
Aku
Tumaika
Ita mkumanya pokai ubaza masha Utumite zote sokolo la mwanatasha Akanzoni nikupoka delelo nekasha Ganali kwa tapopelela lelo ndepasha Kolinkasha walifisama mufu shikula Uwafula mine paka ilani seka putula Mr. DJ, uchiripite Duabolo bambole mwaba na chite Nalavi tempisa na dawe pesa sai sai Fulame, mbone na muka ma nai nai Dance fulo ili fulingo na excited Tingo na feeling a vibe you invited
Nachirira ndeo mfafe vya mshana
lelu
Shakwate nenzo na tiyo pari haba pongoyo Tuikaro mkumo pena paka so nikafuirire mwiburewe Teni abu zite na kureza Magero na magaika Bonze mukati kwingi na mbe
Ichu
Aku
Aku Ichu
Kuptika
Aku
Therapdina Ndoko vya kushana Mwe achikate ifiri mbati Bika mwe chumurenga maturo ni kukichin bati Itumpa cheche chireke febari beats dati Chirenga warufiane so Nangu febari ama visitas Ukushana shukuru mumba shareke nangu andeke Sheshe shapine sheshe zwa itira shuringa sheshe Sheshe sinke chene shai chai rolo shindore chef She's feeling shy kushana tumpa cheche mushe Inda tutama bati manazine Nangu pari haba kongo shabek Ichi kuchana tutunga vire vyaba kwa mapeki Nangu ipunki shemi sana kwa chishire yu mapeki Ichi fwen kuranga bomb mapeki Nachirira ndeo mfafe vya mshana lelu Shakwate nenzo na tiyo pari haba pongoyo Tuikaro mkumo pena paka so nikafuirire mwiburewe Teni abu zite na kureza
Let's make
Post-Lady 50
Boss DK,
Boss Michael Kalombo,
Boss Fraser. 22 tuni pete ampete, ulei mone mpete, tapia mpete.
Rest a man, no eat no coal. Only at V Chunks, me a deal with.
ZambiMusicBlog.co.